isgacanqaad dhoolacadeyn iyo reyreyn ayaa hadhaysay ku dhawaaqista heshiiska muddada dheer la sugayay ee suuqa xorta ee afrika oo shir la xidhiira lagu soo gabagabeeyey magaalada kigali ee dalka ruwanda. waddamada afrika ayaa tan iyo 2012 ku jiray wada xaajoodyo dhexdooda ah, waana markii ugu horreysay lagu dhawaaqay. waddamada afrika ayaa tan iyo sanadkii 2012 ku jiray wada xaajoodyo dhexdooda ah, waxaana markii dambe lagu dhawaaqay qorshahan afrika ee lagu doonayo in lagu abuuro suuq xor ah oo ay ku midaysan yihiin waddamada afrika. waxaa kale oo heshiiskani uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq xor ah oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah, iyadoo xeerar loo dejinayo qiimaha asxaarta. waxaa kale oo heshiiskan qayb ka ah in midowda afrika uu hirgeliyo wax isqaabsi dhinaca ganacsiga ah ee waddamada afrika dhexdooda marka la gaaro 2022. Erastus Mwensha waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga midowga afrika, waxaana uu sidoo kale ahaa xogeyihii guud ee hore ee suuqa ay ku midaysan yihiin waddamada bariga iyo koonfurta qaaradda afrika ee COMESA.
Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. And because of that, the huge demographic dividend...
Afrika waa qaaradda qura ee aan dhexdeeda kala ganacsan sida dunida kale, siyaasad daraadeed faa-iidooyinka wax isdhaafsiga iyo ganacsiga dhexdooda ah way ka qatan yihiin, waayo kama faa-iidaystaan suuqa xajmiga ballaaran ay haystaan in ka badan $1 billion.
1.3 billion people plus a GDP of over 2.3 trillion.
Laakiin heshiiskan looga dhawaaqay Kigali, inkastoo ahamiyad weyn u leeyahay qaaradda, haddana waxaa u egyahay inay horyaalaan caqabado badan ka hor inta aan la hirgelin. Gerishon Ikiara waxa uu ka tirsan yahay macadka diblomaasiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda Nairobi, waana dhaqaaliyahan. wuxuu hoosta ka xariiqayaa in Afrika ay haysato caqabado waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale.
There is also often a bit of conflict between the French speaking Africa, the English speaking Africa.
waxaa jira khilaaf ka dhexeeya ugu wadamada Afrika ee afka Faransiiska ku hadla iyo qaybta Maqrab ee Afrikada Waqooyi. waxaa kaloo jira dhowr dal oo dhaqaalaha Afrika gacanta ku haysta sida Koonfur Afrika, Nigeria, iyo dalal kaloo yaryar oo hadda isku kobcaya sida Rwanda.
economies like South Africa and Nigeria and the small ones like Rwanda.
ganacsiga Afrika waxaa haysta dhoofinta badeecadaha cayriin ee ay u dhoofiyaan Aasiya iyo dalalka galbeedka, iyo soo dhoofashada alaabaha diyaarsan, sida uu faahfaahinayo Erastus Mwensha.
if you look at some of the economies in Africa with a population of over a million people, a population of 3 million people.
haddii aad fiiriso dhaqaalaha wadamada Afrika qaar ee dadkoodu ay yar yihiin 1 million ilaa iyo 5 million aysan ka badnayn, way adag tahay in la horumariyo, waayo waxaa yar awoodda wax iibsi ee dadkooda. marka waxay u baahan yihiin suuq ballaaran oo ay wax ka iibsadaan ama ay u iibgeystaan.
Really advance economically. And so you require a bigger market.
midowga Afrika ayaa sheegay inay yareynayaan xayndaabyada ku hurgudban dhaqaalaha ganacsiga Afrika. khudbad uu madasha shirka ka jeediyey guddoomiyaha xilligan ee golaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu ku sheegay in iswadaarsiga ganacsiga ee Afrika dhexdeeda uu aad uga hooseeyo ka midowga Yurub iyo isbahaysyada kale ee caalamka. shirkan ayaa waxaa kasoo qayb gelin dalka Nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Afrika. dowladda Nigeria ayaa maalmo ka hor intaanu shirku furmin waxay sheegtay in madaxweyne Muhammadu Buhari aanu tegi doonin shirka Kigali. dowladda Nigeria ayaa ku macnaysay sababta ay shirkan u qaateen in heshiiskan aan lagala tashan ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka Nigeria. khubarada qaarkood ayaa tilmaamaya in maqnaanshiyaha Nigeria uu aad u wiiqi karo dhaqangelinta heshiiskan, maadaama oo ay tahay Nigeria waddan dhaqaaliisu aad u sarreeyo, sida uu tilmaamayo Mr. Mwensha.
That is okay, but one hopes that peace doesn't drag because Nigeria perhaps may take...
dhib ma laha, laakiin waxaan rajaynayaa in arrintana aysan noqon mid la harta Nigeria. waa suurtagal in Nigeria oo dal aad u weyn ah oo ay ku nool yihiin 170 million go-aanka uu ku adkaysto, laakiin way ka go-doomayaan qaaradda inteeda kale. mana aha wax wanaagsan.
But they can do without continent. That will be a very unfortunate position.
44% dal ee heshiiskan ganacsiga saxeexay ayaa hor dhigi doona baarlamaanadooda, taasi oo qaadan doonta ugu yaraan muddo 3 sano ah, iyadoo oo la filayo in muddadaasna ay kusoo biiraan 10 kale oo qaaradda Afrika, arrintaas oo la filayo marka dambe inay noqoto mid guud ahaan Afrika saamaysa. khubarada dhaqaalaha ayaa rajo ka muujinaya in midowga Afrika ay arrintan ku qaadan doonto waqti ka yar intii ay Yurub ku qaadatay.
Right now also we are having improvement in terms of infrastructure. Ports which are connected with each other, railways and drones which are interconnecting them more.
Hadda waxaanu haysanaa dhismo hoosaad si fiican u dhisan, waxaana jira dekedo isku xiran iyo tareeno si wanaagsan u shaqeeya. Runtii isku xirnaashahaasi waa mid hore u sii wadi kara dhaqaalaha iyo midowga ganacsiga ee Afrika.
The private sector becomes even more effective.
Inkastoo caqabado jiraan, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid muujinaya tallaabo ay dalalka Afrika hore u qaadeen, taasi oo horseed u noqon karta isdhexgalka iyo midnimada qaaradda Afrika.